wekaje jila kwenye moyo wako wifi. Wakati tosha kula kiapo long time. Ashindo tako leo utakacho sometimes. Nisikize mwenzako one time. Naitaji meditation. Kama kosa nionyeshe. Usinikomeshe nionyeshe down. Please don't be lying. Julie better election. Inomiza kuona wakuni fariji ndo analiza. Itajonana na we. Niseme na we. I miss you.
Paka hata na shindwa kulala.
Na itajonana na we. Niseme na we. I miss you.
Paka hata na shindwa kulala.
Na shindwa kulala. Ukumweza kununona. Napata tabu, napata tabu, ila namiye niwe free. Kama una mwingine better than me.
Tapenda tonane wapi baby, share na mi location. Gia online tu chate chapo turudisha connection. Usinache na ma question, ludisha attention. Mwenzako sijipati kila muda na kumention. Umejenga sira na hila kunikata. Siku zani baby kama uneza kuenda faa. Tumengu kia babaya wapi tulipoji kwa. Maneno wange kwa chakula skiuli singe lalanja. Baby is not over, pendo mekoza. Staki kwa mini kwa mba ulipo kuna mtu anachovia. Dele na hangover, na hangover. Over, nambie basu narudi ama ndo game over. Kila kona bala bala, send kota dala dala. Tulikuwa tunangala ngala, kitandani tunagala gala. Sa vipi kipenzo nazua msara. Naongea choze shavuni lo siku ya tatu sijala. Yeah, don't do like that. Nami unafanya na star.
Napata tabu, napata tabu. Ila namiye niwe free. Kama una mkine better than me. I miss you, oh,
yeah. Paka hatana shindwa kulala.
Na itajonana na we. Niseme na we. I miss you.
Paka hatana shindwa kulala.
Na itajonana na we. Niseme na we. I miss you.
Paka hata na shindwa kulala.